Nā ua fasi o tia e se tangata matua lana tamatei ne tala vau ae whaato a se fulu ma le lima tausanga le matua. Na whaia ele wha ai unga le tina o Sonny Ryan ua tatau o na suia le tūla whono e pui pui ai le whanau mai tangata e tau wha ase se ma mai le ina le whanau teine ilunga o le upianga ta wha ilangi. Ua se fulu tausanga talu o na oti ia le tama Sonny Ryan le tama itai o Carly Ryan na oti o ia e whaato a se fulu ma le lima tausanga lona matua. Peitai, na pāsia i le pāle mene tele i le māsina nei se tūlā whono ua whaingoina i āte ia e whaingoina o Carly's Loa. O le tūlā whono, ua wha ama atili ei whaasalanga o tangata mātutua e tau whaasese ma mai le ina le whāna uilunga o le upenga ta whā ilangi. Na mawhai ona tū lei e nisi o whaipule le tūlā whono, ona o le tau anau. Aletina o Sonny Ryan.
In 10 years of working incredibly hard, I feel extraordinarily proud today to be sharing this very special quilt with everybody here. If Carly was here right now, she would say to me, "Mum, why are my pajamas in Parliament?" I'm sure of it.
E se fulu ma le lima tausanga le matua o Carly Ryan. I le taimina fasi o tia i se tangata i le tausanga e lua fe malefitu. I lungo le internet na manatu Carly Ryan o le tangata lea la te talanoa ma wha amasani o se ali i ana o le se fun ma le valu tausanga le matua ma o se ali i e tali nia i le musika. Peitai, e le o se ali i talavou se fulu ma le valu tausanga le matua o se tangata i ngoa i a Gary Newman e lima se fulu tausanga le matua. Na ia tāua na wina Carly Ryan la te feiloai ma la fetaui. Peitai ina ua feiloai na ia fasioti ai le teinei titi. Na maua le tino mali o Carly Ryan i se matafanga ma na mōli ma wina e leo leo i a la tō suesuenga le matua sā waina o ia e Gary Newman a e le i maliu. I le tausanga e lua afe se fulu na whaasalaina i le whamasinonga Gary Newman i le whaasalanga o le solo atoa i le whale pui pui. I na ua pāsia le tūlā whono Carly's Loa i le masina na te anei, na saunoa le minister o whamasinonga Michael Keenan o le tūlā whono le nei, o le aave ai masoli tūlā whono le tau whaasese, le pepelo se tangata matua i se tamaititi i lunga o le upenga ta wha ilangi, ma le wha moe moe, e maale ina ina ia sa waina pe faya iai ne feuso inga fa amalosi.
But at any one time in the online environment, there could be up to 750,000 online child sex predators. 750,000. And we must protect our children from this danger.
Le minister o whamasinonga ma le tūlā whono Michael Keenan na saunoa fo'i le minister a maua se tangata matua o tau whaasese pe pepelo i ona tausanga po olona matua i lunga o le internet, o le whaasalanga, o le whale pui pui.
We want people who are planning to hurt a child online to go to prison. Now, that is a very forward-leaning law. There's not many other laws on the statute books like this, but we wanted to make it happen to make sure that our child protection laws are as sophisticated and as forward-leaning as they possibly can be, and people convicted of this new offence will now go to prison for up to 10 years.
Le minister o le whamasinonga ma le tūlā whono, Michael Keenan. O se tasi na lala mua i le tūleina o le Carly's Law, o le sui o le Senate mai South Australia, Senator Nick Xenophon, na ia tā ua ua i loa i mōli maumai Amerika, le toa tele o tangata, e whaia le nei soli tūlā whono i lunga le upenga o whesua o ta inga.
Disturbingly, this is just the tip of a very big and toxic iceberg. And a 2006 survey of more than 1,500 young people in the US, aged between 10 and 15, reported a staggering 35% of them had been victims of either internet harassment or solicitation for sex. The online world has grown exponentially since then, yet our laws, until now, I think have been stuck in a bit like a pre-internet era.
Le sui o le Senate mai South Australia, Nick Xenophon. Aina sa unoletina o Sonny Ryan, e le ngata ina maana tuai lana tama o Carly, i le tūlā whono le nei, ai o se tasi o ngā, o le pui pui ai o le whanau mai i tangata e a vea le upenga o fiso ta inga ma nofoanga lātou te māle ina ai le whanau ma la matia ai lo lātou saonga le mō.
Children have the right to go online and connect and have great experiences. We believe that they need to be protected. And, you know, they should be able to do that without being worrying about being taken advantage of either physically, emotionally or financially.
Sonia Ryan, e toi li poti atu le tala lena, e pe on ta ua ia tatou li poti, ia tatou talafou le nei vai aso. E faas fulma le lua tausanga le matua o se alii o se polo fesa i se aonga faalo ia i Queensland. Iwa se lau ona mōlianga, i le tau mawhai e tau faa se se, ma ia mai lei nai, ia leto atene o le whanau, i lungo le internet. Iwa se lau, faa se fulu mōna tupu mōlianga. Faa se fulu mōna lua tau sanga lona matua, ai o se tangata, e tau waloa lona tūlanga, o se whai aonga i se aonga faa loia.